Imami kamesimu. Aya ni young naro. Say, yellow pepper too. Just been a long time. From January to December. Jene nye puda ya womiso. Inu itapasa takonada. Jene nye puda ya kiro. Inu itapasa takonata. Subite bala oliongo. Ibala mamu denga jeni jo. Subite bala oliongo. Ibala mamu denga mina jo. Ikonye mamu chuti mami. I know that you love me. Me too, I love you. I know that you miss me. Me too, I miss you. Inara mamu yenge murokini. Akiro ni kanye kijanoka. Abete mamu yenge murokini. Yichaneli masi kijanoka. Abete mamu yenge murokini. Ailipi nilipi kijanoka. Abete mamu yenge murokini. Ijo imamika.
Sticky hands.
Hello imami. Please pick up your call.
Imami kamesimu.
Hello imami we. Please pick up your call.
Imami kamesimu.
Iyo nijo chuta miss you. Please pick up your call.
Imami kamesimu.
Iyo nijo chuta love you. Please pick up your call.
Imami kamesimu.
Doto ya I miss you. Please pick up your call.
Imami kamesimu.
Hello imami we.
Imami kamesimu.